말룬.
슬립
스키즈 브라보 말룬 듬창.
458 kilometers sama goal getter distance that to Dodoma kiletea beef siongei sana mini pepper chesa ukijifanya cheese utapona kwani ni msoto sana maisha liyo ishi somo tema usijifanya unanijua toka lipondoka mama maisha liyo ishi hata baba usijifanya unanijua I grind for my brothers and my children I swear Lord is my witness sina college degree ya business ila nipo kwenye music business yeah 2013 mwaka loo itaji therapy rest in peace to my mom zili kutesa sana chemotherapy
Tulipotoka tukuwa ni mtaji maniga kuhama kwa bro Hili ni bizu nifanya kazi for the family sisa na bro Tulipotoka tukuwa ni mtaji maniga kuhama kwa bro Hili ni bizu nifanya kazi for the family sisa na bro Kepete 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 kepete
To my two brothers and my daughter Niact kama two fathers, si okora Maisha ya kitu chapo, atatuchora Wabea watatu chamba, na vingora Tukiwa kama ndugo damu Na minu pendo chikitu ninguzo Mama lipenda tuwe na nidhamu Mungu wa mlipe kwa mengi mafunzo Tukipiga tuwa wana concentrate Wanangu kibao wako desperate Wametu uzini hila hawa tosheki Yapo tunajua wali fake kumake it
Yeah, pull up as a nigga with your tears When you piss, when you kiss, when you lolo With a nigga with your tape on the beast On the kill of the beast, when you bumbo That's the funniest when I met a little nigga sing about silly holo I just need to sell a cut of a decent no fish if he mono
Tulipa toka tuku on him tell you my nigga go home with a bro Get in the vision if I got it for the family sister na bro Tulipa toka tuku on him tell you my nigga go home with a bro